olo e mafuta male SPS Samoan.
O le waia lesi au pito te le i le lalolangi e whaasalala wina i ngangana ese ese, po o ngangana ese mai i le Ingilisi po o le ngangana Peretania, o le waia lesi whaasalala ule nei ale SPS Radio. O le asolua o le waia sona te nei, na whamana tuina ai le whaase fulu male lima tausanga, o le tautua ale SPS Radio i ausatali nei. Le ai e le o le vaiasona te nei, o le aso lua e le aso ananafi, na whamana tuina ai le whaase fulu male lima tausanga, o le tautua ale SPS Radio.
Questa è Radio 3 a Melbourne, una stazione dello Special Broadcasting Service.
Vás k pořadu českého vysílání na stanici 3EA Melbourne. Vysíláme každou středu.
Welcome to the Czech language program on 3A Melbourne.
Fin de semana en la comunidad.
Ile aso ivo iuni a feiva se lau fitu se fulu male lima. Ilalo o le fainga malo o le leiba male pale mia Gough Whitlam. Na faa vai inai ele Commissioner for Community Relations, L. Grasby. Le waya lesi faa salalau. Na faa ingoa ina mua mua ile teimile na o le Radio Ethnic Australia.
This is Al Grasby, on behalf of the Australian Community Relations Office, welcoming you all to Radio 2EA, the voice of ethnic Australia. Today, the program is in Greek.
Sas Mila o Al Grasby. Sas Kolaserisi, Stora Niponiko.
Ole faamoe moena yeile amatanga. Ole faonga ina le ole waya lesi fa salalau po ole leitio e fa ailo ai ile atunu ule polokala me fau ole malo ile soifua malo lo ina le Medicare. Na ole tolu se funma le valu afe ta la le budget ma na fa moe moe e na ole tolu masina e fa salalau ai ona to e fa amuta le a. Ole ala le oisini le 2EA ma le 3EA Melbourne na amatai aile iaofia ato ai ma isi ta ulanga ma aile atunu u. Peita ia umaifo le tolu masina lena, wailoa le alumia o le ala leo, mafasala launga i ngangana tangata whai mai. Ele ngata i ngangana tetele pei o le ngangana Arapi, Mandarin, i ngangana Eleni, ia po le Greek, Italia, ai o le taimi fo i lena, o le lolofi mai o tangata suuru whai ina uaola le tawai Vietnam. I se reporti ele li tusitala o Tony Charlton.
Ethnic radio has grown to the point where today 3EA in Melbourne broadcasts in 41 languages, with programs prepared and presented by broadcasters whose first language is not English.
Ole to atele ole au faasalalau ma inisinia ile amatanga na ngā lulu e fua pe volunteer. E au fia ile tamaita i o Mashta Abud ile polokalame Arapi.
The format of the program was very simple at the time. It was just music and simple information. A lot of people were reading pamphlets from Social Security and stuff like that. But even that was important because there was nothing available at the time. And it wasn't until about a year later that we started doing news and current affairs.
Master Abud, e pei o le fatu le nā na tato mai ai le SBS, le Special Broadcasting Service, lea ua whaasalalau nei ana polokalame inga ngana e ono se furumana tolu. O le toe fuafua ina o polokalame ina ua maea le tusi ngā ingoa na te anei, na tō ese ai mai le schedule po o polokalame whaasalalau le SBS, le SBS Radio, ia polokalame inga ngana Pasifika, e pei ua le oto iai se polokalame inga ngana Tonga, Fiti, Māori, Rarotonga, ma le Māori Aotearoa. Toe o le ngangana Samoa, le tātou ngangana, lea o loo whaasalalau ina pea i le SBS Radio. Na whaalia e Tony Charlton, o le alumia o le au aunanga le SBS Radio, ona e ui ina mālama lama le toa tele i le Ingilisi. Ai e iei lava le fiafia ma le naunaunga e whaalongo i le ngangana atunuu na fua mai ai. I le li potia o talafou, a toa i mapese, ma musika i ngangana, e ese mai i le ngangana Peretania.
This, of course, is particularly common among the older generation, for whom these sounds of home are a continuous source of joy and satisfaction.
Tony Charlton, na ia i lava tangata na whaa ameo, i la tou na soi soi, ma whai whai i le iai o se waia lesi whaasalalau i ngangana e ese mai i le Ingilisi. Na saa noa le o Professor Ian Ang o le University of Western Sydney, I le whamana tuina o le whaasa fulu tau sanga o le wairesi po le whaalapotu potonga whaasaralau o le SBS I le lua afe sa fulu male lima. O tangata na langolango ina matu leia le whaalapotu potonga whaasaralau le nei le SBS. Sa alato le iloa o se tau mawhainga ese mataua le nei I le atina e o au se talia.
I would say it was a courageous thing and a visionary thing. Even though I don't think at that time they quite knew what they were buying themselves into. When SBS radio started in 75, it was actually during the last days of the Whitlam government. The idea of broadcasting in languages other than English, public broadcasting, was absolutely unheard of.
Professor Ian Ang, Ole University of Western Sydney. Ile a fe vese lau I vese fulma le wha na wha awai na I le ala leo e soo ato ai au se talia nei le National Radio Network, ma o le teimi le na matua lumia I wha sa la launga ai meise lava o le ta alonga o le soka I teimi o le ipu o le lalolangi. Ile ngata I le SBS TV ai wha pe I le waya lesi wha sa la lau o le SBS.
Ah, oh, he's hit the bar! Score final, France!
Ile teimi nei so se vaenga o le atunu uma le lalolangi ua mawhai o na maua mai ei faa salalaunga ma polo kalame le SBS Radio ele ngata ilunga o le upenga ta faa ilangi ile televise ile SBS TV ia la leo le itio o lo o iai o le SBS TV tolu fitu po le SBS Channel 37 ilunga o le TV e maua ai ma maua mai ei le tātou polo kalame le nei le ngangana Samoa. Ele ngata ilea e maua ilunga lau telefoni fi aveai o lau leiti o te tonu lau ta avale ma le radio app. Na saunua se tasi o pule whaatonu o le SBS I tausanga utuana I Michael Abid e iei le tūlanga ma le sao whaapitua o le SBS I le atunu u.
SBS is very unique in the world. There is no broadcaster that is anywhere near the size and scale of SBS, and I think it was a really good policy decision by the then government to set this up to help unite migrants in Australia and to help people understand what it is to be Australian and the fabric of Australia. So I think our role is more important today than ever before in the history of Australia.
Michael Abid, ia ma fai watuai le tato reporti e le komisina na amataina le SBS Radio le Commissioner for Community Relations, Al Grasby.
This is Al Grasby on behalf of the Australian Community Relations Office with the last word for now. Goodbye from Radio 2EA, the voice of ethnic Australia. I hope you'll listen again.
Ole reporting na whao maopopo ina Darren Mara, Tania Smurdo, ma Jennifer Lu, mole SBS News.
Like, share, ma faali sau finangalo, muli muli ile SBS Samoan ile Facebook.